bụ Francis Mmadụ Abuchi onye ọma bili na ezi nwa Obika eji anya bili. Francis Obika. Obika eji anya. Obika eji anya onye ọma Dennis Obili. Francis onye ọma bia. Mmadụ Abuchi n'ide mmanụ. Okwu na onume ekele mmụọ omenive one nọrọ ugbo managing director Destiny Super Market, Destiny Super Market na South Africa. Ezienu honorable Ugochukwu Nwobi Chinyelugo one Lenugu Kunumoro DRO Robin Branch I Chief Seru Yaku Nozobu. Chukwu de Iguilo. Provost Robin Branch. Chief Sir. Seru Yaku Nozobu one. Onyoga Delemo. Dezenu Chukwu de Udemba. Esu Udemba one. Member Disciplinary Committee Robin Branch. Semeke Obodike onye ọma Dennis Obili. Ezi nwa Obodike Odogwu n'ide mmanụ Prince Emeka onye ọma Dennis Obili. Member Robin Branch ebia onye ọma Dennis Obili. Chief Theophilus Ajamma. CEO Ajamma Holdings Pty. Isiaka Nwanyigo of Achala Kingdom. Member Robin Branch. Honorable Patrick Anasudu. Igwe Akunuba na Universe. Member Robin Branch. The Zenu High Chief Obinna. Ezi nwa Mgbemina. Owele Nebenato na Nne Wizard Local Government. Obi Val. Gas Pty. Robin Branch. Kosmasi Onwuka Ike Onyeoma Dennis Obilinu. Ezi nwa Nwuka Ike Onyeoma Gaba N'iru N'uche Ijoke N'ekwunyele Iyi N'ezi Oyi. Ochimili Jesus. Member na Robin Branch. Ezienu Sa Anayochukwu. Ezi nwa Kanebu. Eze Dibo One Norukwu. CEO Bidel Hotel Asut. Member Robin Branch. Odogwu Gaba N'iru. Sa Nnemeka Okafor. Ukwoma Bolo Kija. Anya Okija Jafuso na South Africa. CEO Bioni Cosmetics na South Africa. Robin Branch Odogwu Gaba N'iru Nnochie Anebu Ajalajala Aneto Nkwa Amala. Honorable Chukwu Ebuka Nnadi. Ọnwa n'Obendodi n'Ọka na Akwa Ezekiseje. ụlọ Dobbin Branch, Odogwu Gabaniru. Ife anyị ga-agbanụ zeriga, ka anyị jee n'oge anyị bịa na Corporate Friends Club, ndị ọma ka anyị na-ekwu maka afa, anyị na-abịanụ. Yes, sir. Ka anyị nanụ. Corporate n'anyị ga-adị nụ. Ịdị n'otu ka anyị ji kelisi. Corporate ndị ọma bilinu. Ịdị n'otu ya bụ ka anyị nụ n'udo n'ọganihu ka anyị jeje nụ. Chukwu na ọgọziri anyị ọgọziri. Corporate ndị ọma bili one n'ụwa nụ. Corporate Club ndị ọma na anyị nsogbu dị nụ. Agụba gburu anyị onye ilo nsogbu. Ịdị n'otu ya bụ ka anyị nụ. FTS Global Pty Limited. Dozienu David Ugochukwu Ezinwanaji Eze Ndigbo na Durban Managing Director Ugomas Mega Concept Limited. Miles and More Entertainment Limited 007 Entertainment Pty Limited Member Durban Branch Honorable Nosike Okoye Ishie Nnanyelugo Wonye Mawulo Baleshi Identity Ndo Mawulo Ezibogomu na East London Honorable Chinonso Eze Utobegu Nansuka Onyama na South Africa Member East London Branch Ezenu Honorable Ifani Chukwu Igbokwe TMT T-Money Milioma na Osobolo Asuwaju of Ibadan Member East London Branch Honorable Ugochukwu Nwoye Alusi Okute Soja na South Africa Umogo na Aba Onye Ababili Odogwu ni di mmanu Umogo na Abodogwu na nyini ya Obi nonye nwe nyoma bilinu Esi mwenye nwe nyoma ni di mma Obi nani sobili Odogwu Ite iwe Igwe one maọbụ Ife Akego na East London CEO East London Global Nigeria Limited Honorable Ikenna John Paul Chima Ishie Nnanyelugo na Nnewi Secretary na East London Dezienu Honorable Duke Chinedu Eze Ebubu Mokolobia One Nadaziani Ebubu Mokolobia One Nadaziani Member na Nigeria Branch Ndi Omaga Banu Nivu Anyi Pakata Nya Yolia Nivu Mkwa Amala Onwonu minje Ndi otu anyi ndonwu bulu ganyi nekene nu nanyi ne loteva nu nenu wenu Ndo maga banu nu Onwu bolu folu bonye nu Onyo bu na bonyo na nofu mbosi madu gana lili nu Kachuku na tapu lobi nu nandokwa Ndo otu anyi ngula ngu faka chijoke na bonu Anyi loteva nenu wenu Akanye na ekutele fonu fane nu wanka fane ekutele anye kanye na mu Anyi wene lote late honorable Ikechukwu Nwode Ike Boardman Boardman na Cape Town branch Never member God Mano ugule ya Late honorable Chukwu Jeku Jesi Mwolimbu Ato Mwachi Ekwe Ato Mwachi Ekwe Opo Tifade Na Nimu Robin Branch Ongu Mincha Dezenu Late Chimezie Abodike Chidodo Mwaka Mwana Robin Kwenye Mwaka Chuku Natakulubi Inambuba Late Honorable Chinobi Sheriff Obiano Ifadigwu Onubo Ofu Osisi Melofia ono namba shimba na dobin opo member ni ko opo ono nguli ona let's honorable Henry Chukwu Nonso Okonkwo Agu na South Africa na Johannesburg branch wonyo ma na de mmano late Azuka Sebastian Onwudinjo Oje wonyo kija chalogidi oyi na tumba na dobe wonyo ma na de mmano nyi lutalo onu nkwa kai nanu Zerikanu ndi omaga banu niru nu wadunu ogoza nya no lia corporate amaka anyi no nu wani nenenu wanu idinno tuna yakanyi jikalisi ya udobu nkanyi idinno tubu nkanyi nu corporate amaka idinno tubu nkanyi idinno tubu nkanyi corporate friends club amakeno ebonya no nani menye nenu wanu anyi gebi ndogo nogo nani gadi keji maka neji ada gwagu nu uwasi gaba nani runu eka anyi gabu ojimi nenu keno jimi lada tata nenu idino tubu nkanyi una idino tubu nkanyi corporate friends club amakeno